Jeremiah 20 verse 1. UPhashuri indodana kaImeri umpristi owayengumboniso omkhulu endlini kaJehova wamuzwa uJeremiah iprofetha ngalezo zinto.
Verse 2. UPhashuri wamshaya uJeremiah umprofethi wamfaka esitokisini esasingasesangweni lasenhla lakaBhenjamini elalingasendlini kaJehova. Verse 3. Kwathi ngakusasa uPhashuri wamkhipha uJeremiah esitokisini, uJeremiah wayesethi kuye, uJehova kabizanga igama lakho ngokuthi uPhashuri kepha uMagori Misabibi. Verse 4. Ngokuba usho kanje uJehova uthi, bheka ngiyakwenza ukuba ube luvalo kuwe uqobo, nakubo bonke abangane bakho bayakuwa ngenkemba yezitha zabo, amehlo akho akubone, ngiyakunikela wonke uJuda esandleni senkosi yaseBhabheli, ibathumbele eBhabheli, ibabulale ngenkemba. Verse 5. Futhi ngiyakunikela yonke imfuyo yalomuzi, nayo yonke imisebenzi yawo, nakho konke kwakuyigugu, yebo, yonke ingcebo yamakhosi kwaJuda esandleni sezitha zabo, ziphange ziyithathe ziyise eBhabheli.
Verse 6. Nawe Phashuri nabo bonke abahlala endlini yakho niyakuthunjwa, uyakufika eBhabheli, kepha uyakufela khona, umbele khona wena nabo bonke abangane bakho oprofete kubo amanga. Verse 7. Wangiyenga Jehova ngayengeka, wawunamandla kunami wangahlula, ngibe inhlekiso usuku lonke, bonke bangiqolodela.
Verse 8. Njalo lapho ngikhuluma ngiyakhala, ngimemeza ngobudlova nokubhubhisa, lokhu izwi kaNkulunkulu lenziwa ihlazo nenhlekiso kimi usuku lonke. Verse 9. Lapho ngithi angisayi kukhumbula, ngingasakhulumi egameni lakhe kusenhlizweni yami, njengomlilo oshisayo uvalelwe emathanjeni ami, ngikhathele ukubekezela angikwazi. Verse 10. Ngizwile ukuhleba kwabaningi luvalo nxa zonke. Mangalele, masimangalele, bonke abangane bami bayalinda ukuwa kwami, mhlawumbe angayengwa, simahlule sisiphindisele kuye. Verse 11. Kepha uJehova unami njengeqhawe lesabisayo, ngalokho abangizingelayo bayakukhubeka, bangangahluli, bayakuba namahloni kakhulu ngokuba abenzanga ngokuhlakanipha, nehlazo lwabo eliphakade liwukhohlakala. Verse 12. Kepha Jehova sebawothi ovivinya olungileyo, obona izinso nenhliziyo, mangibone ukuphindisela kwakho kubo, ngokuba ngikwambulele indaba yami. Verse 13. Hlabelelani kuJehova, nimdumise uJehova ngoba wophula umphefumulo wompofu esandleni sababi. Verse 14. Maliqalekiswe usuku engazalwa ngalo, usuku umama angizala ngalo malungabusiswa. Verse 15. Makaqalekiswe umuntu owabika kubaba ethi, uzalelwe umntwana wesilisa emthokozisa nokumthokozisa. Verse 16. Lo muntu makabe njengemizi uJehova ayigumbuqela engasoli, ezokukhala ekuseni nokumemeza ngesikhathi sasemini. Verse 17. Ngokuba akangibulalanga esiswini umame, waze waba yithuna lami, nesisu sakhe saba sikhulelwe njalo. Verse 18. Ngaphumelana esiswini ukuba ngibone umshikashika nosizi, ukuze izinsuku zami ziphele ngamahloni na.